your time now. Enjoy your time. I say, Batali me pangika. Watoto wa mefurika. Hapa kunyoko kesha, kesha. Mitungi tunapombeka. Hapa kula kukesha. Insta kujipostisha, kisha.
Announcement.
Kula free, kulala free. Bebe ukitaka beba free. We don't mind, we don't mind. Bombe free, ganja free. Kuta utakavyo uko free. We don't mind, we don't mind. Mefurika. Hapa kunywa kukesha, kesha. Mitungi tunapombeka. Hapa kula kukesha. Insta kujipostisha, kisha.
Announcement.
Kula free, kulala free. Bebe ukitaka beba free. We don't mind, we don't mind. Bombe free, ganja free. Kuta utakavyo uko free. We don't mind. We don't mind.